This is the DJ Craving.
Now hear this.
Now hear this.
Moyo kakuchagua, mdomo kasema na kupenda. Mwambie umepona, alokutesa moyo kusumbua, maumivu yamekwenda. Ni zawadi nilopewa, macho nipepese wapi nikipofu kwako sioni. Penzi limetaradadi ya marashi rashi nkitachi tachi shingoni. Uvai baibui kanga, vyetu vya kuchuchumia kangaru. Kisima tuitanga, we upanifukizia pambetu. Ukisungushia shanga, inashuka inapanda chini juu. Nisha tafuna karanga, asa chumba ndo kiwanda watoto tu. Yeah, yeah. Number one, you're my number one. Number one, you're my only one. Number one, you're my number one. Number one, you're my only one.
La 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 la. Hausukumi damu moyo, unasukuma upendo wangu. Niko mahaba ni mambo sawa. Pata size yangu, yani nalio gaso kunawa. Filimbi nitapuliza, kuita ndege waje. Raha zimefululiza, wako natoka aje. Hadi bububu umepitiliza, tuko kwa bibi paje. Taratibu naniliza, baba.
Tulivuruge varanda, chimeneza kunengua kwa mbaru. Nikienda ikitanda, shuka za maua uwa ya maru. Kisha tuponge na venda, mambo ya kujizimu wana varu. Nifunge upande kanga, ya kujuma we kwa ruwa.
Mahaba, imani na busara. My baby, nilikuwa pabaya, ukaniokoa mesaya. For your love never tire. My baby, I'm in business, kama gym unenda fitness. For your love never do less. For you baby, ahoreji. Regina, oh Regina, Regina, oh Regina, yeah, yeah. Ah, oh Regina, Regina, oh Regina, Regina, oh Regina, Regina, yeah, yeah, yeah.
Ain't the same for my papa. Before the town, when you had come, yeah.
Oh Regina, baby.
Shika kitita, kitita. If you wanna be a movie star ni na kikizi soisha, soisha.
Mukama simu, ocha. Unani ocean. Nakuita jitele. I can't do without your love.
Kama simu vocha. Nani tocha. Nakuita jitele.
I can't do without your love.
Regina, Regi, Regina, Regi, Regi.
Shida na raha nawe, niwe nawe. nimepata na homa. Umepasua ngoma, we baba ni noma. Akili imesita imegoma, mwisho wa reli kigoma. Oh baby, usinipe vyote mimi, utaniwa kwa hiyo roho yangu. Oh baby, usinipe vyote mimi, utaniwa kwa hiyo roho yangu. Oh baby,
nishaharibu koki ya mapenzi, acha nilowe. Pacha wangu ni wewe, tuna machi sare sare. Nitazuru na kurini na penzi kwa numba chale. Tetele ni pemchele, mzoga wake mwewe. Oh, basi ni kabithi. Oh, moyo sitopunja wala kupima. Ayayayaya, nishika ganzi. Na kichomi kuchoma, mwili mzima tetema. Oh, baby, baby. Mete Kenya ngoma, we mama, noma, mama. Akili mesita nimegoma, mishu wa reli kigoma, kigoma, kigoma. Oh, 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 baby.
Nibakishie, usinipe vyote mimi.
Nibakishie,
utaniwa.
Nibakishie,
kwa hiyo roho yangu.
Nibakishie,
oh, baby.
Nibakishie,
usinipe vyote mimi.
Nibakishie,
utaniwa.
Nibakishie,
kwa hiyo roho yangu.
Nibakishie,
oh, baby.
Safari ndefu yenye mateso, machozi, mizigo, vikwazo, ila yote umenitua. Naomba penzi letu lisife kesho, ukanipa pressure mawazo. Chone mama utaniua. Na vile ujui kununa, fundi wa kudeka, hata sija kutekenya unacheka. Oh, tambua, usha niteka, hata bila chakula na nenepa, my love. Salama nikiwa na wewe, hata kama nina shida na saa. Sura kama malaika, na wala hauringi kwa dharau. Lawama acha nipewe, nitoke duniani angalau, kuliko ukanyanya sika. Ilo nipenzi saa. Mi oh oh oh,
hai.
Mi amor,
hai.
My love,
hai.
Te amo,
hai.
I love you,
baby, I love you, I love you, I love you.
Mina kupenda sana,
I love you.
Usiniache,
baby, I love you.
Mio,
I love you.
Sura ya mama, umbo la wama, unayabia miguu. Changanya ukinama naangalia tatu. Nipakulia chakula mama sikomi, asubuhi mchana mpaka jioni. Michezo unaijua mama msoni, pini kitovu kifua na sikioni. Salama nikiwa na wewe, hata kama nina shida na saa. Sura kama malaika, na wala hauringi kwa dharau. Lawama acha nipewe, nitoke duniani angalau, kuliko ukanyanya sika. Ilo mpenzi ya saa. Mi oh oh oh,
hai.
Mi amor,
hai.
My love,
hai.
Another night, would you dance a little while? Would you tell the deep? be alright. King has been in agony, yeah. Don't you worry, don't you rush. You're not a soldier. Let's get one more shot. Drinks on me, baby, we don't care.
When the music is hot, we have to take it from the top.
Made beats on the beats.
Would you stay another night? Would you dance a little while? Would you tell a DJ to play a song? I know you wanna dance. Baby, baby, look at me. Everything will be alright. King has been an agony, yeah. Don't you worry, don't you rush. You're not a soldier. Let's get one more shot. Drinks on me, baby, we don't care. Nafika wapambe wakisema we don't care. Toa majicho hata uvae gunia. Bado uko simple unapendeza. Shepu sini, kiuno kijiko. Chumbani wanipa madiko diko. Kifungua koki, ya nini mafuriko. Meniweza, kuma baby te amo. Te amo. Kuma baby te amo.
Existe aqui de todas as rosas que tem no jardim. No jardim. Essa forma você é louca. Me deixa com água na boca. Quando toca, meu body fica na louca. Vamos pra mamá, pra papá. Vou fazer essa menina. Menina mais linda do mundo. Exata, chocou, chocou. Que me tocou. A mamacita que me tombou. Que me tombou. Exata, chocou, chocou. Que me tocou. A mamacita que me tombou. give me some love. Oh my baby, te amo. Te amo. Oh my baby, te amo. Te amo. Utamu wa sali najilamba lamba tu na kupoteza misizani. Twende Zanzibari kwenye marasha karafu tukale na pweza forotani. Yani kama ndege na wanae tuogele na tukae kwenye kiota tukakae minawe uje ni kubebe washangae kwenye uchungu wakazae tukicheza kuchi uchi na hotari minawe umabebe te.
Holla at your boy on 07-1235-1220.
Sito to
la la
nimeshinda loto
la la
kukupata mtoto
la la
basi we
wanan niambie wanan wanan kama sio wangu tu
beste yako ni heta naona tutaki ni mtiaji itabidi umtiezi maheta mwatafuta kashi mwashindano umanzi ni mhandi anaka kuitwa miano mtore mwambia potele mwambie na kupenda itabidi azoe we ni mrembo na kutamani usikia wivu ulipenda mse wa kitani.
Nobody can ever take your place, you know it's not gonna happen cause I'm not an average type of latest while they try to hate me baby just tell me you got me and I'll forever stay true you won't ever see me on another man's rules moyoni mwangu wewe ndo wakilisha tu. Hata wafanyeje uko stuck like glue.
Oh, umeshinda loto kunipa
toto. Niambie wanan wanan kama sio wangu basi wewe wanan niambie wanan wanan kama sio wangu tu
toto si toto. Ni rojo rojo, apple of my eye na kuuma kimangoto. Alikuza lazima pia kue na uhondo. Ulimi sako wakupati putheri ya mongo. Mtoto ni mkia, na metoka busia. Kuitaka posho mil, mwana wife nita kushkia. Ngupelekea murangu koko mwangi wairia. Tukulizo manyini na dhufu ya togotia.
Toto neweza dina kujanga kwa ndoto. Ya takinyende kazi wala takinyende soko. Anavupa siku moja minta tekwa na masonko. Kwa koni merilax, meta staki nyoko nyoko. Nyoko nyoko za warazi wano. Kwanza ibu baby pose ndo tupige photo moto. Kipost pale insta utasema mini poko. Harusi ni ya warastu naifunga
kima moto. Basi wewe wanan niambie wanan wanan kama sio wangu tu. Basi wewe wanan niambie wanan wanan kama sio wangu.
Haters wanasema mteme njo upenye. Na wajibu ini ndoli undwa heaven. Usiseme si kusema watasema. Watachoka na watachana mapema. Kwa offender nta kwa the defender. Bulletproof tutabai pia na mandenga. Alejandro sita inyonya kama nectar. Daimarinate na tomato sauce ya peptan.
Wanan niambie wanan wanan
baby.
Basi wewe wanan
you drive me
Kaga China, China. Ufaya misi mwishi waina. Nishona magemu kila aina. Tuka kita hali China. She got me falling in love. Sila zima nise. Nijua, nijua. Napendwa, unapendwa. Sila zima nise. Nijua, nijua. Napendwa, unapendwa. Sila zima nise. Nijua, nijua. Napendwa, unapendwa. Sila zima nise. Nijua, nijua. Napendwa, unapendwa.
Mi napenda chogu sinyi bleach mikorogo. kwangu asikupenda ulivyo. Atakupenda tujichubwe, ujichubwe asikupenda ulivyo. Atakupenda tujichubwe, ujichubwe.
Love you just the way you want.
Boy on 07-1235-1220.
Hiyo figa yako nyembamba, ladha ya uchumba, tukichosho kitanda, anipa hadi kwa kuta. Ona mbima kama mtoto, mpesi kapamba. Zile bingiri bingi za chumani, kiranya lalama. Kipepeo, kakadeberi, kipepeo, sita de chusa. Kipepeo, kakeli, ila na nyonya.
Anapenda bigi, minapenda ndogo, hey. Wanapenda light skin, minapenda chosi, nyibichi mikurongo.
Mikurongo,
Napenda bigi, minapenda ndogo, wanapenda light skin, minapenda chosi, nyibichi mikurongo.
Nikorongo, asikupenda ulivyo.
Atakupenda tujichubwe, ujichubwe.
Asikupenda ulivyo.
Atakupenda tujichubwe, ujichubwe.
Love you the way you are.
Lights off. Speakers on. Turn this motherfucker up. It's
crazy.
Still prezzo, I'm still visible. Still so pricey, my flow so icy. Got your favorite rapper rocking sweaters in the summer. Gangster never fall. Then who are them up when I'm cut? Still move like a president. The game's uncompetitive. I'm on my own level, man. I keep prepping it. But shorty, you so fly, hands down. The booty so swollen, I guess you work out.
Squirts.
Nipa papa sababu ya kwa mama niptisha upe. I need you for myself, I pray upo mwenyewe. Na kama mzigo no mwenyewe, semi nataka shingaki. Na tume number ya county, na jina la
binky. Can you put that body on me? Nadhani takukunda baby. Can I please buy you a drink? Nadhani takukunda baby. Can you put that body on me? Nadhani takukunda baby. Can I please buy you a drink? Put it on me, 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 baby. Jizi moyo wangu na ukosha subune. You make me fall, you make me fall for you. I think you my type, you make me fall for you. You make me fall, you make me fall for you. You can get your number. You make me fall, you make me fall for you. I think you my type, you make me fall for you. You make me fall, you make me fall for you. You can get your number.
Juo yani moto fire, fire, whoa.
Mashami na mabudu kachanganya. Anajua kama danga yani moto fire. Mama fire, oh.
Can't get enough. Baby you know that I can't get enough.
that, do me that, you know, when you do me that, do me that, you know, when you do me that thing, now do me that, you know, when you do me that thing, do you do me that?
Job as you get to my pema, young come when you're in a pop of my cellar passage, job as you get to my pema, young come when you're with the nick of my
hair, you got me going crazy. You know that I can't get enough of your love, can't get enough. Baby, you got me going crazy. You know I can't get enough of your love, I can't get enough.
When you fool me, I chug a lick a lick a. When chug a lick a lick a. When you fool me, I chug a lick a lick a. Yeah, I chug a lick a lick a. When you fool me, baby, I chug a lick a lick a. When chug a lick a lick a. When you fool me, baby,
I
can't get.
Hey, what's up, guys? You chilling out with the DJ Craving.
Let me play the guitar to band. like mayonde. No stress baby usikunde. Forever love ni kupende. Chini na juu pia upande. Isiwa skandos kiweli poze. Roi na puma njoni kupoze. Tupendane ujanani pia uze. Oh my love I surrender. Pass up to you me I render. Eka muziki rumba na benga. Chini kwa chini situ takwenda. Tuvume kajuku na Vanessa. Kwenye media together tunatesa. To fight for sin no kusema. Let me love you the African way. Let me love you like an African lady. Ikwite papa, nanita mama. Ikwite papa, nanita mama. The African way. Ikwite papa, nanita mama. Ikwite papa, nanita mama. The African way. Hizi kukuruka kara za nini sasa. Achana na wale wagomi wanuleta siasa. Niambia, nichangia kama nini mori kuimbia. Ezalita loma kasi ya bolingo. Isi waskandonski wilipoze. Roi na kumanjo ni kupoze. Tupendani ujanani pia uzeni. Kajuk na Vanessa. Kwenye media together tunatesa. Two, five, four, sino kusama. Let me love you the African way. Let me love you like an African lady. Ikwite papa, nanita mama. Ikwite papa, nanita mama. The African
at your boy on 07-1235-1220.
Moyo wangu umeipeleka juu na hata mimi wacha kuanga la more for you. Say the more for you. Yeah, you're perfect, my girl. And I only need your love. And even gonna turn it to baby, you can do it quite to you.
Your energy, yeah, for you I will sing this melody, say. You know you're my remedy. If you need somebody to love, girl, you're my energy. And for you, I will sing this melody. Yeah, yeah, you're my remedy. Yeah. Call me if you need some love.
If you want me, if you want me, no, let me the man go. Me sit the man go. If you want me, let me sit the man go. Me sit the man go.
Baby.
been needing. Leo ni dandosha yokote. Ni rombo so ipepete. Nikipendua uiteke. Halafu yu unibebe. Na yo migu chini lekeza. Mikono kando ukitingiza. Napenda one love when ongeza. New dance that no mwangaza. Dosele, napenda cheza tu. Dosele, mo money mo. Dosele, cheza tunde wote. Dosele, uwe ma. Dosele, napenda cheza tu. Dosele, eh, oh. Dosele, napenda hapo tu. Dosele.
Just up in the room, looking fine, aye, aye. Looking fine, aye, aye. I wanna dance with you. Oh yeah, show me your style. Girl, show me your style. It's a dance out to me. Only your hips, so do like a this, I go do like a that. I love the way you do me, do me. Wanna rock it to the early morning. Now you me coaching me like this. Fico no cando, who could sing this? I better one love when you're this. You dance style, don't wangaza, wangaza, wangaza.
Dosele, na pina cheza tu. Dosele, mo money mo. Dosele, cheza tu de wote. Dosele, uwe ma. Dosele, na pina cheza tu. Dosele, eh, oh. Dosele, na pina hapo tu. Dosele. Napenda cheza tu, dosele, mo money mo, dosele, cheza tunde wote, dosele, uwe ma, dosele, napenda cheza tu, dosele, dosele, napenda hapo tu, dosele.
Sikuwachi pengine uniache wewe. Hawe mwani unanipenda. Piki yetu tutaishi kwenye dunia. Sikuwachi pengine uniache wewe. Na jiko we jiko langu kama boni ya macho yangu. Ntakulinda mpenzi wangu. We ni jiko we jiko langu kama boni ya macho yangu. Nitakulinda mpenzi wangu. Achana nao. Achana nao. Uachana nao. Na wenye roho mbaya wanatusema vibaya. Achana nao. Achana nao. Uachana nao. Na wenye roho mbaya wanatusema vibaya. Baby love, wewe wangu mimi wako wa moyo. Oh baby love, sige na chapa fitna na maneno yao. Baby love, wewe wangu mi wako wa moyo. Oh baby love, sige na chapa fitna na maneno yao.
craving.
Kwenu midomoni tumewakaa.
Safi tutakusaini wendo mama 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 na mama wendo mama 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 na mama wendo mama 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 na mama wendo mama 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 na mama
wendo mama sura yake na mwona modo na yona taswira ya dabu sio ni nyodo na mwona papaya ya lafu na kota embe dodo na mwona wasopenda mani wote machukodo ngepeleka wapi ichi kicho kikuto
hukumu. Ningepata wapi mwanamke wa kudumu? Ajunge na wasafi tusukume gurudumu. Na mnajua kasi yake ya mambo ya kunyosumu. Mama la mama, oh mama mia, kwako nimezama, nimezama, nimezamia. Hifadhi kama maji kwenye mwili wangamia. Usijali kuhusu mambo ya tango na vivamia. Nichakaze shori, nikanyage zori. Kwangu kuwa mchaga subuhi nile kama kori. Tafadhali shori, usipandishe mori. Na ukinipa nyama nila kama nyama mori.
Mama, 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 na mama uyo. Mama, 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 na mama uyo. Mama, 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 na mama uyo. Mama, 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 na mama uyo.
Tonight, baby, chum chum chum.
come, baby, come, baby, come. Mi kupe na hanjo na matamtam. You dey make my heart to go. You dey make my heart to go. Baby, you dey make my heart to go. You dey make my heart to go. On a down low. Stuck it to corner, okay, when I stress up. Stuck it to on a down low. Stuck it to corner, okay, when I stress up. Yo, ni kutulize.
Your boy on
07-123-512-209. Tutembe Nairobi,
tuonje mrenda mama, tumuombe Mungu baba, ndiye ndoa tupera,
tupera.
Tumuombe Mungu baba, ndiye ndoa tupera. Baby, you're my jiggy jiggy. Unani pa giddy diddy. Baby, you're my jiggy jiggy. Unani pa giddy diddy. Because baby, you're my jiggy jiggy. Unani pa giddy diddy. Baby, you're my jiggy jiggy. Unani pa giddy diddy. I'm gonna be the best man. Oh, 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 oh. I'm gonna show you love, my woman. Oh, 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 oh. Cause baby, you're my jiggy jiggy. Unani pa giddy diddy. Baby, you're my jiggy jiggy. Unani pa giddy diddy.
Msopu ni macho ya goroi, rangi kama unaoga mafuta. Oh my, I don't like. Girl, you know you change my life. In your eyes, I don't like. Girl, you know you change my life. When do I do me up, Sikia, my dear, usije nikimbia dunia. Mile niwe na wewe.
Sisemi
nabaki na kuna kuna.
Mama sisemi
nabaki na kimunya.
Sisemi
nabaki na kuna kuna.
Mama sisemi
nabaki na kimunya.
Chochote unachotaka wewe.
I'll give you everything.
Yeah.
Unarangia chocolate, magnetic, romantic. Jinsi ulivyo humble, baby, so sexy. Wanivuta zaidi, kurudi nyumbani late. Misitaki,
misitaki.
Sababu nina wivu moyoni, kiwa mbali.
Wivu moyoni,
yeah. Wewe ndo fimbo yangu, baby. Ongeza raha zaidi, mami. Nikuweke tu kabisa ndani. Kwangu wewe ndo burudani. Wewe kiboko yangu, baby. Ongeza utamu zaidi, mami. Ni wewe tu tu, baby. Ni wewe. I'll give you everything, darling. I'll give you everything.
I'll give you everything.
I'll give you everything. I'll give you
everything. I'll give you everything.
Unanifuruga mama. Unanichanganya. Yani sioni sisiki. Yani siwezi. Mama siwezi. Unanifuruga we. Yani mimi kwa kofi siki, baby.
Optics Music.
Quani Boys.
Can I feel a good try again? I got the feeling that I'm trapped in again. I'm working on living on
my own. I'm a man, I'm a woman, I'm a man, I'm a woman, I'm a woman, umeniteka na siwezi jitegua. Penzi lako moto inanifanya nijisi mteka. Cause baby you're a chum chum to me. Umeniroga na sijui oh. Baby you're a chum chum to me. Umeniroga na sina say. Baby you're a chum chum to me. Umeniroga na sijui oh. Baby you're a chum chum to me. Umeniroga na sina say. I'm a slave in love.
Like a 2 week love, make me feel it, only make me love again. When I do what then I do, but I'm a heartbreak. My pins and I shot me, and I go back to repeat again. When I go to my babu, I'm a 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 babu,
I'm a
kupenda we, kila jua nafsi yangu.
kama science. Ongeza sukari kama change. Toka migori tuende nae. Sisemi tena sikwambi mimi.
Unanipandisha mori kama sai. Ongeza sukari kama chai. Nitoe migori tuende nae. Sisemi tena sikwambi mimi.
Oh baby pull up, pull up.
Kupendeza roho, tabasamu ya kupapasa macho, sauti yako nikisikia pia natulia, yani punguzi ya sira nazo. Urembo wako ulininasa roho, siku ya kwanza kukuona kwa macho. Sa moyoni umekwamia, siwezi kutania, njoo unipunguzie mawazo. And I feel you in my air when I breathe, I see you in my dreams when I sleep. You're the one I've been waiting for all my life. Mm. Deep down in my heart I believe. Unanifeel na kufeel ini real. The one I've been waiting for all my life. Uko sawa na wote malaika na mabawa yao. Wote wanakuiga wendo mama yao. Ni wewe nachagua sisemi nao. Sisemi oh baby uko sawa na. Wote malaika na mapawa yao. Wote wanakuiga wendo mama yao. Ni wewe nachagua sisemi. Oh sisemi oh sisemi. How I love you baby. Hey 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 hey. And even though I've never been here before, somehow I know that this is how it feels to fall in love. Baby, you know I love you. I place no one above you. I need you in my life forever and ever. You will always have my heart. We're meant to be together, me and you. Oh, me and you. Hey, uko sawa na wote malaika na mabawa yao. Wote wanapiga wendo mama yao. Wewe nachagua sisemi nao. Sisemi oh baby uko sawa na wote malaika na mabawa yao. Wote wanapiga wendo mama yao. Wewe nachagua sisemi.
Subscribe, follow and like your DJ on YouTube, Instagram and Facebook page at the DJ Craving.